Hezekiah 36 verse 1. Wena ndodana umuntu profeta ngezintaba zakwa-Israyeli uthi, ninazintaba zakwa-Israyeli zwanini izwi likaJehova. Verse 2. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba isitha sisho kuwe sithi ashila, nokuthi izindawo eziphakemeyo zamandulo seziyifa lethu. Verse 3. Ngalokho profeta uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba yebo, ngokuba banenza incithakalo, banigwinya nxa zonke ukuba nibe yifa lezizwe eziseleyo. Futhi niphathwa ngezindebe zesideleli nangokuhleba kwabantu. Verse 4. Ngalokho zintaba zakwa-Israyeli zwanini izwi lenkosi uJehova lokuthi, isho kanje inkosi uJehova kuzo izintaba nakuwo amagquma, kuyemfula nakuzo izigodi, nakuzo izindawo ezichithekileyo, nakuyo imizi eshiyiweyo, osekuyimpango nenhlekiso yezizwe eziseleyo ezikhona nxa zonke. Verse 5. Yebo, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, impela ngomlilo omawu wami ngikhulumile ngensali yezizwe, nangawo wonke u-Idomi, ababeke izwe lami libe yifa labo, ngentokozo yenhliziyo yabo yonke, nangamafundululo omphefumulo ukuze lilahlwe libe impango. Verse 6. Ngalokho profeta ngezwe lakwa-Israyeli uthi kuzo izintaba nakuwo amagquma, kuyo imfula nakuzo izigodi, isho kanje inkosi uJehova ithi, bhekani ngikhulume ngomhawu wami nangokufutheka kwami ngokuba nithwele ihlazo labezizwe. Verse 7. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiphakamisile isandla sami ngokuthi, impela abazizwe abakini nxa zonke bayakuthwala ihlazo labo. Verse 8. Kepha ninazintaba zakwa-Israyeli niyakuveza amagatsha enu, nithelele abantu bami izithelo zenu, ngokuba sebeseduze ukubuya. Verse 9. Ngoba bhekani nginani, ngiyakuphendukela kini, niyakulinywa nihlwanyelwe. Verse 10. Ngiyakwandisa abantu phezu kwenu, yonke indlu ka-Israyeli yonke yayo, imizi iyakuhlalwa, nezindawo ezichithekileyo ziyakwakhiwa. Verse 11. Ngiyakwandisa phezu kwenu abantu nezilwane, kuyakwanda kuzale, ngiyakwenza ukuba nihlalwe njengakuqala, kube kuhle kini kunakuqala, nazi ukuthi nguJehova. Verse 12. Ngiyakuhambisa abantu phezu kwenu, abantu bami u-Israyeli bayakuzuza ube yifa labo, awusayi kuba phuca abantwana. Verse 13. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba bathi kuwe wena, ungodlayo abantu, waphucile abantwana besizwe sakini. Verse 14. Ngalokho awusakudla abantu, ungasaphuca abantwana besizwe sakini, isho inkosi uJehova. Verse 15. Angisakukuzwisa ihlazo labezizwe, ungasathwala amahloni abantu, ungasakhubekisa isizwe sakini, isho inkosi uJehova. Verse 16. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 17. Ndodana yomuntu, indlu yakwa-Israyeli sahlala ezweni layo, bangcolisa ngezindlela zabo nangezenzo zabo. Indlela yabo yayingcolile phambi kwami njengowesifazane engcoleni kwakhe. Verse 18. Ngase ngithula ukufutheka kwami phezu kwabo ngenxa yegazi ababelichitha ezweni, nangoba babelingcolisile ngezithombe zabo. Verse 19. Ngabahlakazela phakathi kwezizwe, basabalalisela emazweni, ngabahlulela njengendlela yabo nezenzo zabo. Verse 20. Nxa sebefika ezizweni lapho beya khona, bahlambalaza igama lami elingcwele, lapho kwakuthiwa ngabo, laba bangabantu bakaJehova, kepha nokho baphumile ezweni lakubo. Verse 21. Kodwa ngalihawukela igama lami elingcwele, eyayingcolisile indlu yakwa-Israyeli phakathi kwezizwe, lapho yaya khona. Verse 22. Ngalokho isho kuyo indla kwaIsrayeli uthi, isho kanje iNkosi uJehova ithi, angikwenzi lokho ngenxa yenu nina ndlu yakwaIsrayeli, kepha ngenxa yegama lami elingcwele enilihlambalazile phakathi kwezizwe lapho naya khona. Verse 23. Ngiyakulingcwelisa igama lami elikhulu elihlanjalaziwe phakathi kwezizwe enilihlambalazile phakathi kwazo izizwe zazi ukuthi ngiyuJehova, isho iNkosi uJehova, lapho ngiyakungcweliseka ngani emehlweni abo. Verse 24. Ngiyakunithabatha ezizweni nginibuthe emazweni onke nginise ezweni lakini. Verse 25. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke okungcola kwena kuzo zonke izithombe zenu. Verse 26. Ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe inhliziyo yetshe enyameni yenu, ngininike inhliziyo yenyama. Verse 27. Ngiyawufaka umoya wami phakathi kwenu, ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami, niyakugcina izahlulelo zami nizenze. Verse 28. Niyakuhlala ezweni engalinika oyihlo, nibe ngabantu bami na ngibe uNkulunkulu wenu. Verse 29. Ngiyakunisindisa kukho konke ukungcola kwenu, ngibize amabele, ngiwandise ngingabeki indlala phezu kwenu. Verse 30. Ngiyakwandisa izithelo zomuthi nokudla komhlabathi, ningabe nisangamukeliswa ihlazo lendlala phakathi kwezizwe. Verse 31. Seniyakukhumbula izindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezingezinhle, ninengeke emehlweni enu ngenxa yobubi benu nangenxa yezinengiso zenu. Verse 32. Angikwenzi lokhu ngenxa yenu, isho iNkosi uJehova, makaziwe kini jabhani nibe namahloni ngenxa yezindlela zenu inandlu yakwa-Israyeli. Verse 33. Isho kanje iNkosi uJehova ithi, mhlangi nihlambulule ebuyini benu bonke, ngiyakwenza ukuba imizi ihlalwe zakhiwe izindawo ezichithekileyo. Verse 34. Izwe laliyize liyakulinywa esikhundleni sokuba incithakalo emehlweni abo bonke abadlulayo. Verse 35. Bayakuthi, lelizwe kade laliyize selinjengensimu yase-Edeni, nemizi echithekileyo neyayiyincithakalo nediliziweyo isibiyelwe iyahlalwa. Verse 36. Seziyakwazi izizwe ezisele nxa zonke zenu ukuthi, mina Jehova ngakhile izindawo ezidiliziweyo, ngatshala lokhu okukade kwakuyincithakalo, mina Jehova ngikhulumile ngiyakukwenza. Verse 37. Isho kanje iNkosi uJehova ithi, nangalokhu ngiyakucelwa yindlu yakwa-Israyeli ukuba ngiyenzele, ngiyakuyandisela abantu njengezimvu. Verse 38. Njengomhlambi ongcwelisiweyo, njengomhlambi waseJerusalema emkhosini yalo emisiweyo, kanjalo imizi echithekileyo iyakugcwala imhlambi yabantu, bazi ukuthi nginguJehova.